que pegó a.
Hey, sexy lady, I wanna know you. Pick up the phone, pick up the phone. Sexy lady, I wanna know you. Phone, phone. Shaking a big out body, una ati au siki. Tende sambamba nami, usitoke kwenye ki.
Na mister, tutoshe mpaka ndani ya kanisa. Nizo lips naitwa nani Rahisa.